lutanda lwa egeresha utumbulu lya maumba apa ulo mwenso ubesumilo kubantu bose utwikatane pamo uchite mwiko pakuti tube umutima umo muli Kristu nechisumino nacho chimochine
of Peter. May his leadership inspire us to be faithful followers of Christ, our true shepherd. Amen.